na DJ Lighter.
Jesse on this.
Say la school of vitu zijai tuacha. God stroke na mafans madem na shada. KLG na DRL makuta waka. DJ Lighter wako roke kistim ya jabos. Niwe tia mtu next mwenye tawabamba. KLG wanamwita motangari. Kanidam ajewai ya kungangania. Togi wao anawatengene zangania. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Baby, it's Friday, then I say my payday. Keep at man, Kemba wako lady. My dance move, tunazita ode. Linga linga ling, school bell a ring. The girl dem, dem a fight for meeting. Me teach, me a get them teaching. The bad girl dem a wine for this thing. Buyaka buyaka, baby wangum noma. Buyaka buyaka, I'm a suicide bomber. Buyaka buyaka, me shika binoma. Buyaka buyaka, bad man, get a lighter.
You wait here, mutu next, mwenye tawabamba. Shell kid, wana mwita motongaria. Kanidam, ajewai ya kungangania. Togi wao, ana watengene zangania. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Nyandusa.
Ana wanyandusa. Tuacha God stroke na mafans madem na shada. KLG na DRL mankuta waka. DJ Lighter wakoroke kisimu ya jabos. Niwe tia mtu next mwenye tawabamba. Masilva wanamwita motangaria. Kanidam ajewai ya kungangania. Togi wao ana watengene zangania. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Nyandusa.
Ana wanyandusa.
Kejani na mroro jongo, nakanguza pungi kana pandisa gajoto. Nakipandisha uhoni na kanyuka mboko. Inarumia turika juli za koni koto. Inanyandusa kakitu kana topa joto. Nadenderu wao ni itadeno master. Nikateka nikasese kapanguza dasta.
Niwe tia mtu next mwenye tawabamba. Lexi yang wana mwita motangari. Kanida ajewai ya kungangania. Togi wao ana watengene zangania. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Watesi hii huu tunatesa. Tukiduna dunda atuwa sesa. Kila chum imeklona marasa. Pasa pasa ndiyo zao sima sasa. Haga yake imegoma na ningora. Jali yake anatisha na nangoa. Ako swaro na karungo kamengoa. Nika penga kana toka kikohoa. Na kitrae kuraushe kana poa.